kalulu. President Yoweri Kaguta Museveni era yakwadde Nali Mbendera ku bwa president akubiriza abantu be Lwampala okukuuma entobazi ziyambe zibayambe mu kufukirira ebirime byabwe. President bino abyogedde awenja akalulu mu lukungaana lwakubye ku kisaawe kye Bujenje playground mu disitulikiti eno ey'e Lwampala era ng'ono abadde awerekeddwako mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kadaha Museveni. Minisita Kadaha Museveni yasoose okwogera neyebaza abantu be Lwampala olw'okuwagira NRM.
Yenda kubirisha ng'obwo ndaba nti beitu kubareebaza zaali zaitu mpango bajya nkasingire nkyahoire aze n'amazi nkakanyi akalulu ka buli muntu weena wa Uganda okikize emyaka y'okuteera akalulu nikesengesa mweni mbashalo mweena nkihindura omulimo gwanyu obutaheza rwareegi nze omu maka goona gabahereire n'abantu boona murikumanya nangwe nabimutakumanya mwee ngutasigarayo kalulu koona aka NRM akataateeru webale kumpurikiza
kai mugende mulonde bagambye nti wabayo kalulu konna aka NRM akatakubibwa kati ya myuka ssente wa NRM mu kitundu kya Western Region Jonad Yasimwe asabye pulezidenti okuyambako abantu be Lwampala okubafunira ebyuma ebiyambako okufukirira ebirime byabwe.
Lwampala is a good area for agriculture. Our Louis, His Excellence also to add onto the irrigation programs in Lwampala. Because I have discovered there are many people planting coffee and it is really contributing to our development in Ntungamo where we are having that factory. We need a lot of coffee to sustain the factory.
Kati president kusonga eno abasuubiza ng'enteekateeka y'okufukirira bw'agenda okugissaamu amaanyi n'abasaba okukuuma n'entobazi kubanga zivaamu amazzi ate tebasobola okubanga bafukiriza ebirime. President era asinzidde wano e Lwampala n'alagira omubaka omukyalo wa disitulikiti Mole Yasimwe ng'ono yawangula mu kamyufu k'ekibiina n'agamba nti ebyokwesimbawo kuva namunigina abireke alekere Anna Kansiime nga yawangula bendera asabye abawangulwa watali bamativu okumuntu ali ensonga zaabwe naye bave mu lwokaano.
Obutemu a criminal offense olukuwakole nkukaino wahindwire results ehindwa results lwomukomu lazimikyo olutu nagambira betaba independent kabaenatumwe anti baebyoyo merabe eta ekiriraho nawe bakamwiho tuna omujuizi ndetere nyowe oragana na polisi lebe obushuma kada umuntu wahindura results ita omushumo wena tukyashita mu lekityo ojasumbe n'omanyi okutambura NRM lumase kuba oyegaramye eroko amukabwe omushumo itunana ore n'omulokole omukanikulo n'omulokole nti tuyesiga ruhanga
ebibadde Lwampala kakati president bwavudde yagenze wali ku Boma Grounds mu kibuga ky'Embaala era kino kiwuumye abagizi nga bazze mu bungi. President wano era abadde atambudde ne mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kadaha Museveni olw'obungi bw'abantu bano bamwewuunyisizza nnyo era n'abasaba okulonda n'okujjumbira ennyo okulonda era n'abasiima okuba nti balonda NRM ate n'okujja mu bungi.
Nka Secretary General wa NRM kuyagamba ebizooba malala mwakola statement that speaks for itself. Mwebale, you have spoken to a whole of Uganda without saying anything. Thank you so much. So today I just wanted to remind you aboko abantu beitu kubareeba enamba erikuhiana eti bajya mu ikyo twasingire nkyahoire konka niyenda kubashaba ngweki mukikurate mukirondera enamba house to house so that we aim at 99% Mbarara.
Kati ye president Yoweri Kaguta Museveni mukwogera kwe asimye abantu be Mbaala okubeera asimye abantu be Mbaala okubeera ekyokulabirako ne bajja mu bungi. Abayitidde mu nsonga musanvu eza manifesto ya NRM era ng'essira alitadde ku mirembe jagami tijiri mugwanga lyonna ategeza nga buyaita mumbalala ne mundu emirundi esatu obisere byokulwanyisa government ezavaako kyokka kati musanyufu ng'emirembe jabu kalawo na
nganya hamurumbara ni lwana ne mundu nshanje na mwenda gawandia hali lwana ne mundu murumbare chenala ne tano twatiria lwana ne mundu bonkati mwushinje bonka okurwa kala moja okushika isoro okurwa busia okushika mundu bujo ati ekireti ebale mfeto musingi naba politics zomuyonjo twanga politics zomurofa tukabahabura politics zomadini nenganda nubwa yabakazi twaje sebyo mubinuje
president era asinze wano nayogera ku nteekateeka yatandika oyo okusomesa ebyemikono abaana abaali basuulibwa olw'okulema okusoma ng'entabo eva ku masomero okusaba ssente bwatu n'atandikawo enkola eno ya presidential skilling hub agambye nti mu kisanja ekijja bagenda kwongeramu ebyokukanika emmotoka okukanika amasanyalaze ntini ebyamazzi biyite plumbing n'agamba nti bakole kimu kyokka bamulonde ate bino byonna bijja kuba nga bituukibwako
ate mu skilling hub nituza kwongeramu moto mechanics akuba tuesita kugitayo ninja kulengu wayitawo moto mechanics ntwongeramu electrician ntwongeramu plumbing ebyamaizi nituja kutamu nebindi skill nezina bayima nituja kutamu nebya electronics so ogwo mubazi gwe n'omukugu omwemyoga oba kandi niwe omutawuni wotabiine ebyo nobasa ku noreba ogu omwana esente kuyakubaza mwere yasita mu restaurant nkanaara ebire omuntu okumasindi esente kuyakubaza mwere yatandika kugura ebyenyanja kubishumbura kubiiha oku kubitwara oku nahabwekyo okushumbura nakoona omurimo ogu omuntu ow'omutawuni arikubasa kukora
kale yibadde yati